madaxa hay-adda qaran ee xarunta sirdoonka iyo amniga ee Mareykanka ayaa ka digay in Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan iyo waddamo kale ay isku dayayaan inay farageliyaan ololaha siyaasadeed ee doorashada Noofambar 3 ka dhacaysa dalka Mareykanka. William Ivanina ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in waddamada ay Mareykanka ishayaan isku dayayaan in ay farageliyaan wadahadalada gaarka ah ee ololayaasha siyaasadeed, murashaxiinta iyo bartilmaameedyo kale oo dhinaca siyaasadda ku saabsan. Haddaba, Mareykanku muxuu ka bartay doorashadii 2016 sideese uu ugu diyaar galoobay inuu uga hortago faragelin kale oo xilligan timaada? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
Haddaba marka la eego waxyaabihii laga bartay doorashadii 2016, diyaar ma u yahay Mareykanku inuu ka hortago faragelinta doorasho ee laga digaya hadda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Run ahaantii Mareykanku wax badan buu ka baran karaa arrintii ka dhacday ee 2016 doorashadeedii. Waxaadna muuqata oo hadda la leeyahay waa la khasab in Ruush iyo Shiine iyo ummada kaloo dhan ay faragelinayaan doorashada Mareykanka. Su-aashu kama taagna ma la faragelinayaa mise maya? Waa ilaa xadkee bay faragelintaasi gaaraysaa iyo sidee looga hortegi karaa? Ilaa iyo hadda waxaad moodaa in faragelinta siyaasaddu aanay ku koobnayn Mareykanka oo keliya. Masalan hadda goboladaas bariga oo Yurub Faransiiska kulligood waa ka dhacday. Marka waxaa la weydiiyey sideebay uga hortageen ama ay u yareeyeen faragelintaasi waxa ay sameynayso, waxaanad moodaa sida ugu fiican inay tahay in dadka la wargeliyo oo dadka loo sheego siyaabaha ay u influence-ka u sameynayaan ama ay u soo gelinayaan akhbaarta khaladka ah amase hadday kombyuutarada jabsanayaan iyo waxaasoo dhan. Nasiib darro, Mareykanku inkastoo uu darsi weyn ka qaatay 2016, waxaad moodaa inay ku kooban tahay hay-adaha qaabilsan arintaas oo amniga iyo kahortaga iyo qaabilsan, laakiin aanay shacbigii gaarsiisnayn.
Doorashada soo socota ee madaxtinimada ayaa kusoo beegmaysa xilli adag oo uu jiro xanuunka coronavirus oo ay yartahay socodka dadka, mana jiraan kulamadii ololaha doorashada musharaxiinta ee horey loo bartay. Haddaba xilligan lagu jiro ma sahli karaa in loo soo duso hanaanka doorashada Mareykanka? Waxaa arintaasi ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Iyada oo hadda la ogyahay dhammaan caalamka, inta weliba Mareykanka colkala ay ogyihiin in dadweynaha Mareykanku kala qaybsanaan taariikhda casriga ah ama modern history-ga Mareykanka la ogyahay meeshii ugu xumeyd inay hadda marayso, madaxweynaha Mareykankuna uu u janjeedho in yacni uu yahay nin la khalkhalgelin karo amase mataqaanaa xoogga mucaaradka kuwa dadka dalka Mareykanku ay isleeyihiin waa nin laga faa'iideysan karo oon ku adadkeen sida waddanka Ruushka oo kale iyo Iiraan oo kale. Waxaa suurtagal ah in khalkhal la geliyo, welibana xilligii ugu fiicnayd ama fursad qaali ah ayay u arkaan waddamo cadaawad dheer u qabay dalka Mareykanka, muddo dheerna cadaawadda u soo qabay sida Ruushka, Iiraan iyo waddamo kale oo mataqaana yaryar oo la xulufa ah oo haddana kusoo biirayba Shiinuhu aad muddo. Marka runtii halis weyn ayay ku jirtaa, waxaan dhihi karaa doorashada dalka Mareykanku 2020 dhici doonto.
Dad badan oo Mareykan ah waxaa la filayaa in ay u codeeyaan qaab codkooda ay boosada ku dirayaan halkii ay u dareeri lahaayeen sanduuqyada cod bixinta. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaan weydiiyey sida ammaanka cod bixintu noqon karo xilligan oo ay dad badan codkooda ku dirayaan boostada.
Waxaad moodaa in dowladda iyo shacabku ay kusoo jeedaan in weerar lagu yahay doorashooyinka dalka, sidaas awgeedna ciidanka Mareykanka qaybtiisa taliska cyberka ayaa la wareegay arrinta doorashada iyo amnigeeda, oo isha ku ahayn doona waxa la wixii shisheeye ah ee isku dayay inay soo galaan khadka Mareykanka oo ay carqaladeeyaan doorashooyinka iyo hanaanka ay u socdaan. Marka waa arrin muhiim ah in maadaama boosto in lagu codeeyo iyo in online laga soo buuxiyo foomamkii cod bixinta lagu dalban lahaa iyo waxyaaba badan oo isbedelahoon jiri jiran ay jirayaan cudurkan haatan faafsan oo saf marka tartiis, waxaa iman doonta in taxadir aada u weyn la geliyo.
Doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofambar ayaa kusoo beegmaysa xilli aan la qaban karin ololayaasha iyo kulamadii xisbiyada iyo musharaxiinta ee caadiyan xilliyadan dhici jiray, sidoo kalena in ka badan 4 million oo qof ayaa Mareykanku uu ku dhacay xanuunka coronavirus, in ka badan 1,000 qofna waa la diiwaan geliyay in maalin qura ay xanuunkan u dhimanayaan gobolada qaar, waxaana dhammaan arrimahaasi ay saameyn doonaan dadka codkooda dhiibanaya sanadkan.